mimi lolo najua mimi mshamba wewe mwenye wasali unifundisha kuilamba Kikomo, mtu wafungisha midomo Nimesha lisoma somo Tuenu nilishe mchomo Shida tena hakuna Kila kitu nitakupanga Kila siku tutapanga Unachataka nitakupa Nipe mapenzi ma Penzi ma Nipe mapenzi ma Penzi ma Nipe mapenzi ma Penzi ma Sitaki vya kunyazima Nipe 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 mapenzi ma, penzi ma, sitaki vya kunyazima. Nipe. Sometime I miss you so much to know what to do. Nikisema I love you truly, tindi mulalu. Mudomo ni sila, kinywa kifunge ni bala. Maneno ni kala, majirani huwa na kosala. Give me love 'cause I need it. Whatever no matter. Tukisobili winja na lile Boy, wanaleta mambo Mambo ya mekuwa vijambo Chegeta mwataleta mambo Changamota mekuwa vijambo Nipe mapenzi ma Penzi ma nini Nipe mapenzi ma Penzi ma nini Nipe mapenzi ma Penzi ma nini Sitaki vya kunyasima Nimesha midomo, nimesha lisoma somo Tuenu nilise mchomo Shida tena hakuna Kila kitu takupaga Kila siku tutapanga Unachotaka nitakupa Nipe mapenzi ma, penzi ma nini Nipe mapenzi ma, penzi ma nini Nipe mapenzi ma, penzi ma nini Sitaki vya kunyazima Soma somo, tuenu nilise mchomo Shida tena hakuna Kila kitu takupaga Kila siku tutapanga Unachotaka nitaku